birangandaba olujolu nene olugumu nelugulwa wompola nendabe chitangala ngachimamide chitabo chiri echamanya gobulamu zene sambya sambya ndabe erinya lyange lwaki sirinya lyange lwachokumula awasoka Ela lwaki sikwalo aludda kumulisa bambere kololusembayo Lwaki sirinya lyange lwachokumula awasoka Ela lwaki sikwalo aludda kumulisa bambere kololusembayo Olupapulo olusoka nabulwa nolwaddakera nabulwa Olwo mutima gunkuba erinyanga libuze Nebabikula ekitabo nezembera nonye labate bano bwe banzukusa ekiroto kyanka Lwaki sirinya lyange lwachokumula awasoka Ela lwaki sikwalo aludda kumulisa bambere kololusembayo Lwaki sirinya lyange lwachokumula awasoka Ela lwaki sikwalo aludda kumulisa bambere kololusembayo Mukama nsaba mbele mu kitabo ky'obulamu